tunajenga masoko ambayo ni masoko ya wanabiashara wetu mashinani, wafanyie biashara mahali kuna heshima. Hiyo masoko inajengwa hapa kama masoko matatu Kiambaa, na Kiambu County nzima iko na masoko 26. Tuko na affordable housing project 17 hapa Kiambu. Na tuko na programs ya institutional housing, kujengea polisi, kujengea medical training centers, 15 projects za institutional housing, 17 projects ya affordable housing, na 26 projects za market hapa Kiambu County. Na ukiona ile pesa serikali inatumia hapa Kiambu County kwa hiyo programs tatu: program ya affordable housing, program ya markets, programs ya hostels na institutional housing, the total will be 70 billion Kenya shillings.